datimsafi.com.
Chris Touch.
We kwanza stop kunitafuta tafuta ukome Amanda na tena stop unitumia message zako Amanda, ona message zako rotuma my baby kaziona kaziona na kanuna wekoma kwani mina wezi tushajiana sasa vipi mbona tunalipiana Amanda unachotaka kipi mani mama vipi ona nyumbani zapakariki za wewe vipi unataka kipi Amanda na najua lengo lako kubomoha nilipojenga maua na ukasota sana mama haukafanikiwa nampenda ilo jua ananipenda tambua kujitumisha meseji shoga wona jisumbua tu Amanda wakomisha mufuoni we Amanda wefanya kama unioni tu Amanda wakomisha mufuoni mama Amanda na nitafuta la lohoni tu we na uliva unaibu unahaya suri niacha kubaya ulizani stopata wakukuzidi mwaya uri nitesa vibaya kisa kukupenda we mwaya hebu toka zako minjino kafamba na nana lengo lako kubomoha nilipojenga maua na ukasota sana mama haukafanikiwa na mpenda ilo jua ananipenda tambua ujitumisha meseji shoga wona jisumbua tu Amanda wakomisha mufuoni we Amanda wefanya kama unioni tu Amanda wakomisha mufuoni mama Amanda na nitafuta la lohoni